Min wolwi sai ni Haji Amin Hobai. Job sura sappo e jego aya jego. Dr. Paul Brand o hoshi dubiji o don nyaunda ha nyaudoldu ha India. O don wallita nyaube. Dr. Brand o fami wodi yepre wonde ha bandu nyaudo nawata. Jomirawo barki dini wobbe der ummatore mako be bawde yamdi tiggo nyaube. To wodi ha nanata bandu ma do nawa tefu wallinde jomirawo. Hertonde mako gam emol awawan abutugo amin hati WR Nigeria malla honde jetati honde jego honde jetati honde jetati honde nayigo o